Yes. Ochango sip na jakanya mutia ye. Ah, Mama Alia.
Unyula.
Alan Oremo. Osip nani. Osiepna ne ng'ama ber mowinjo wero sani. Abiro osiepna moro ng'ama ber mowinjo wero sani. Injini ochanga maguro genya jakanya mut jathurwa. Injini ochanga isayo chieng' jakanya mut jauturwa ne. Jaod lis awor manyaso bang' betungu luongo nyinge. Jaod lis nyasoba itungo luongo nyinge. Kun Alvin mawui kun Devin ho kun Iliad tungo luongo. Kun Loriet tungo luongo. Kurija duong haruso nyango matanga jakanya mut ae. Kudaruso nyango matanga jakanya mut betungu luongo. Kudaruso nyango matanga jakanya mut onyulu wuyi. Mama Florence achie jakanya mut mama onyulu wuyi. Oh, oh, what giboni. Wat ginjonyo wago wino mawui. Wadi pol tumuluongo. Awo wadgi pol tumuluongo. Wadgi Joshua mawui. Nera Francis Luoch tumuluongo nyinge. Bango Tom ere. Oke kito mwui. Kego pela kanya dundu tumuluongo nyinge. Chako stije otiyo maber mosomo kwano. Kochako tije otiyo maber. Sipyo japel mwini. Sip George mwini mtumulungo nyege. Osip Abel Shadrach mwui. Shadrach Korea. Oh, oh. Osip Cipriani Okode. Osip Vincent Okelo. Mwesho Molo. Ah, Mwesho Molo Jamuguroni. Natego mtumulungo nyege. Osip Manuel Labon Kutego tumuluongo nyinge. Tumuluongo nyinge. Kuchako some usomo mabe. Kuchako some usomo mabe. Mechanics Engineer Moi University Kutieke some. Mechanics Engineer Moi University Thuono time sombe. Chako timo Management Nairobi University CPK. Natego somo hala. Natego somo hala. BRICS International Limited Control for WFT. Natego bindu tiyo kanyo. Nyaka kapa utie. And cartons also. Igendo maguru genya jakanya muti jathurwane Aweri nane guru genya jakanya muti jathurwane Ochanga guru dalai ngama beru mwinyo weru tumulu ngo nyinge Aberu wudu suba wudu fangano ya Mombasa usipna baba yana ya mfangano
Sauti Rumba
Uru genya wea ilguangi enduma mbamba Natego wea ilguangi enduma nane mbamba Mama neno ni tumo chomo inya Ankaka neno ni tumo chomo inya Gubia mboni mama Iwirugu inga malungu winyo wero Jakanya mochae wea sungi gendo mana ne mama Nijakanya mochae wea sungi gendo mana ne mama Weber makonyo wini mama Weber makonyo wini Ama unge wora wima duong Changa ngama unge wora tu wima duong Natego chunye leri chalo pisoko Natego chunye leri chalo pisoko Ngama wie tiyo Natego yae ngama wie tiyo Natego ngikumiti mondongo dongo Aningi kumiti mondongo dongo Atego ngama wacho kendo timo siepa Ngama wacho kendo timo siepa Njomagero Kenya waka Nyadungo jomagero Kenya waka Sipma wacho kendo timo Iloyo sipe mawacho to timo nge Nilo yo siepe mawacho timunge Sipne ngama lungu Yudu siepe yot torito tek Siepa Yudu siepe yot torito tek Baba Yudu siepe yot torito tek Turuaka Seka ondalo kapoka weri ya memba Seka ondalo kapoka weri Seka ondalo kapuka wiri gendu manane Kaka neno ni pumo chomo inya Ankaka neno ni pumo chomo inya Punu pinja jomi wero miyango Punu pinja jomi wero miyango Kidwangeyo sipe Kidwangeyo ngamalongo Akidwangeyo ngamabe Akidwangeyo ngamabe Ngijaode kakachalo Akidwangeyo ngamabe Ngijaode kakachalo Akidwangeyo ngamabe Nginyitindo kakachalo Akidwangeyo ngamabe Nginyitindo kakachalo Usipangangana maguru genya ugunjawa Usipangangana maguru genya ugunjawa Sip Salim Chief Awunu pingo, kil pingo ngato chandaka usip na Usip kolwenye fanicha maja kisumu nimba ng'ama hero gitimne kama na joma nyumbo be thum oluongo ni John Paul good furwa thum oluongo adedi injinia be thum oluongo siepao atero ng'ama lomo ng'ama timo katego ng'ama wacho kendo timo nyadundo ng'ama wacho kendo timo jakanye muot osiepeni wendi mudiseme katego osiepeni wendi moso toni wudiseme atoni piringe nyisibuor anamokala yora nyang digi momo bie chamo kanisa nyasaye oling'i ang'iya Sip naratego mama Sip na inga malomo Seka ondalo Kapoka wiri rate Seka ondalo Poka luonge gendo mana Tani wang ni juhuye Gujuguye na Ochanga jakanya mutu sip na injini aratego Aja wala meduong midewe chunjbuma Umugero penyu sipa nga mapingi tonga Kapun gulu tukindo timo toklali